Izenzo 7. Umphristi omkhulu wayesethi, nembala lokhu kunjalo na? Yena wathi, madoda bazane nani nobaba lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonela kubaba u-Abrahama eseMesopotamiya, engakakhe eHarana. Wathi kuye, phuma ezweni layi nasezihlotsheni zakho uye ezweni engizakukhombisa lona. Khona waphuma ezweni lamaKaledi waya wakhe eHarana. Wathi esefile uyise, uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kulelizwe enakhe kulo nina manje. Kepha kamnikanga ifa kulo, ngisho nelingangonyawo, wathembisa kodwa ukuthi uza kumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe engakabikho namntwana. UNkulunkulu wakhuluma kanje wathi, inzalo yakhe izakuba ngumfokazi ezweni lezizwe, bakuyenza zigqila bayiphathe kabi iminyaka engamakhulu amane. Kepha leso sizwe abayakuba yizigqila kuso, ngiyakusahlulela mina, washo uNkulunkulu, andukuba baphume bangikhonze kule ndawo. Wayesemnika isivumelwane sokusoka, kanjalo ke wazala u-Isaka, wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili. U-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abayishumi nambili. Okhokho baba nomhawu ngoJosefa, bathengisa ngaye, wasiwa eGibhithe, kodwa uNkulunkulu wayenaye. Wamkhipha kuzo zonke izinhlupheko zakhe, wamupha umusa nokuhlakanipha phambi kaFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wamisa abe ngumbusi eGibhithe nakuyo yonke indlu yakhe. Kepha kwafika indlala kulo lonke iGibhithe nakwaKhanani, nokuhlupheka okukhulu obaba kabafumananga ukudla. UJakobe sezwile ukuthi kukhona ukudla eGibhithe, wathuma obaba ngokokuqala. Kwani ngokwesibili uJosefa wazwa ngabafowabo, kwabonakala kuFaro isizwe sakubo kaJosefa. UJosefa wayesethumela wabiza uJakobe uyise nabakubo bonke, abantu abangamashumi ayisikhombisa nanhlanu. UJakobe wehlela eGibhithe wafa, yena nawo baba. Bayiswa Sikemi, babekwa ethuneni alithenga u-Abrahama ngenani lesiliva kumadodana kaHamori eSikemi. Kepha sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu asisho ku-Abrahama, banda abantu babaningi eGibhithe. Kwaze kwavela enye inkosi eGibhithe ebingamazi uJosefa. Yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yabahlupha obaba ngokulahlisa izingane zabo zingakaphili. Ngaleso sikhathi kwazala uMose, waba muhle kuNkulunkulu, wondliwa izinyanga ezintathu endlini kayise. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola yazondlela yena ukuba abe indodana yayo. UMose wafundisa ukuhlakanipha konke kwabaseGibhithe, waba namandla ngamazwi nangemsebenzi yakhe. Kuthe eseneminyaka engamashumi amane zwele, kwafika enhlizweni yakhe ukuba abamele abafowabo abantwana bakwa-Israyeli. Wabona umuntu ephathwa kabi, wamvikela, wamphindisela ohlushwayo, wambulala waseGibhithe. Ubethemba ukuthi abafowabo bakuqonda ukuthi uNkulunkulu banika ukusindiswa ngesandla sakhe, kepha abakuqondanga. Nangangomusa, wafika kubobelwa, wazama ukubalamula, babuyisana wathi, madoda, ningabazalwane, niphathelanani kabi na? Kepha lowo wayenomona umakhelwane wakhe wamhlohloloza wathi, ubewe ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala nami njengalokho ubulele waseGibhithe izolo na? Khona uMose wabaleka ngenxa lelozwi, waba ngumfokazi ezweni lakwaMidiyane, lapha azalwa khona amadodana amabili. Kwathi sekuphele iminyaka engamashumi amane, kwabonakala kuyehlane lentaba yaseSinayi ingelosi selangabini lomlilo esihlahleni. UMose kubona wamangala ngalowo mbono, esasondela ukuba abhekisise, kwafika izwi lenkosi lathi, nginguNkulunkulu woyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, noka-Isaka, nokaJakobe. UMose wathuthumela, akaba nasibindi sokubhekisisa. Inkosi yayisithi kuye, khumbula izicathulo ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubone nokukubona ukuhlushwa kwesizwe sami esiseGibhithe, ngizwile ukububula kwaso, singehlile ukuba ngibakhiphe. Woza, kalokhu ngizakuthumela eGibhithe. UMose lo abamalayo bethi, ubewe ngubani ube ngumbuso nomahlulweni na uyana mthuma uNkulunkulu ngesandla sengelosi eyabonakala kwesihlahleni abe ngumbuso nomhlengi yena lo wabakhipha enze izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe naselwandle libomvu nasehlane iminyaka engamashumi amane uyo Mose lo owathi kubantwana bayizwela uNkulunkulu uyakunivusela umprofethi kubafowenu onjengami. Nguye lo wayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawo baba nowamukela amazwi okuphila kuze aninike wona. Kepha babavumanga ukumlalela kodwa bamhlohloloza babuyela emuva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi ku-Aroni, senza lo uNkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMose lo wasikhipha ezweni laseGibhithe asazi kuba wehlelwe yini. Benza ithole ngalo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemsebenzi yezandla zabo. Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezo njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi, nani ngilethela iminikelo nemhlatshelo iminyaka engamashumi amane ehlane ninandlu ka-Israyeli na. Ha, nathatha intende likamoloki nenkanyezi kaNkulunkulu unemfani imfanekiso nayenza ukuba nikhuleke kuyo. Ngiyakunimukisela ngaphambili kweBhabhiloni. Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane njengalokhu akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngumfanekiso abe ubonile. Obaba benoJosefa balamukela belingenisa ezweni lezizwe. Azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawo baba kwaze kwaba semhleni kaDavide. Owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo. Kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa uphezu konke akahlale ezindlini ezenziwe ngezandla njengokusho komprofethi ukuthi izulu isihlalo sami sobukhosi nomhlaba uyesenabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu na ungakhela yona isho inkosi noma yiphi indawo yami yokuphumula na? Isandla sami asikwenzanga konke lokho na? Nina abantamo zilukhuni abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo njalo nani. Ngumuphi baprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala abamemezela ngaphambili ukuza kolungileyo esingabakhapheni nababulali bakhe. Nina namukela umthetho ngokuyala kwezingelosi kepha aniwugcinanga. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeka ezinhlizweni bamgugudela amazinyo. Kepha yena egcwele umoya ongcwele wagqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emngawo sokunene sikaNkulunkulu. Wathi, bheka ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imngawo sokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye. Bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zinsizwa egamalayo linguSawulu. UStefan bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesisono eseshilo lokho walala ubuthongo.